Abasawo abakugwa bekebeje mirambo mu ddwaliro ekkulu e Mulago kw'ossa poliisi basazeewo okwongera okugaziya okunoonyereza kwabwe kukyaviiriddeko okufa kw'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Henen Nakimuli omulina okwetegereza nga bwe byatambudde mu ddwaliro lya Alexandria ono gy'afiiridde ng'alongoosebwa ebizimba mu lubuto fibroids. Nakimuli yafudde kawungeezi k'eggulo bwe yabadde alongoosebwa era omuyambi we yategeeza nti abasawo abamulongoosezza balemeddwa okumuzza engulu oluvannyuma lw'okumusirisa. Kati akulira oludda oluwabuzi mu Paalamenti Joel Ssenyonyi ategeeza tebamubuulidde nti bamaze okwekebejja omulambo naye tebannafulumya alipoota envannyuma ku kyaviiriddeko omugenzi okufa nga wakyaliwo ebikyanoonyerezebwa.
N'abasawo batugambye kaseera kaakano tebanna kakasa kituufu ddala kyaleetedde omubaka okufa, naye batugambye nti bakyakola tests endala n'abakugu bayita ba toxicologist okutegeera ensonga ez'enjawulo kyekyabaddewo. Era batugambye ne tugamba bagenda kukwatagana n'eddwaliro eryo bayita Alexandra Medical Center okubakolako kodi kutegeera yatambudde etya kwebajja okufulumya ekyo batugambye kaakano nti tebannazuulira ddala ekyamuleetedde okufa.